spadiga werta amal wadna haygi buga iyo waxyaha jirka Wan tan kuguira